at the boy.
They call me burner.
Splatnams.
Now you they make me sit down, they sing this song. Gala, gala. You come they make me feel like I do you wrong. Jaga, jaga. If you want time, I go give you more. Jara, jara. Today, today, you go give me love. Sawa, sawa. That's if you walk on my best, now my dude. One packa, one anita. Answer. When a boy, I talk, I say. One packa, one anita. Answer. That's if you walk on my best, now my dude. One packa, one anita. Answer. When the boy, I talk, I say. One packa, one anita.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunjadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Aina ma.
Mama.
Aina.
Baby shot down.
Ainama.
Hey hey hey. Onyesha ulivofunzwa.
Ainama.
Go down baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Ainama.
Hey hey.
Shika ukuta.
Ruksa kutunza. So sura so shepu. Nini kimona tabani. Hivi sinura sepetu. Ama ni mwite jina gani. Baby gaya badikila. Mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamutuba Congo kabila. Madongo lunyamila. And she so sweet vanilla. She the best in my mind.
Oh oh oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunjadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Ainama.
Mama.
Ainuka.
Baby shot down.
Ainama.
Hey hey hey.
Shika ukuta.
Onyesha ulivofunzwa.
Ainama.
Go down baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Ainama.
Hey hey.
Shika ukuta.
Ruksa kutunza.
Oh ya gadem. Toto nya upoli. Ana vimacho mlegezo gololi. Katika game. Funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli.
Kirima, kirima,
anda kirima.
Baby kirima, kisima, kisima,
anda kisima.
Naingia kisima, nizame mpaka chini. Ebo, yani katoto kachafu kama bata. Na mina kafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie Simba kacharara. Anataka msambwanda kwa buku jeru. Aje.
Ainama.
Mama.
Ainuka.
Baby shot down.
Ainama.
Hey hey hey.
Shika ukuta.
Onyesha ulivofunzwa.
Ainama.
Go down baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Ainama.
Hey hey.
Shika ukuta.
Ruksa kutunza.
Hey hey. That's if you walk on my pants, na my dude. One packa, one anita. Answer. When a boy, I talk, he'll say. One packa, one anita. Answer.
That's if you walk on my pants, na my dude. One packa, one anita.
Simba, my vision, nita. Shame, vile madem zao na wakita.
Yes, sir.